amateka ganyigiriza amateka ga Uganda ganyigiriza amateka gatulugunya mwana amateka ga Uganda ganyigiriza abayimbi gatusalako bazira queen gabakonako abebala gabasalako mwana amateka ga Uganda ganyigiriza ababonda gabasalako nabavuga taxi gabasalako abona gabasalako amateka ga Uganda ganyigokufa obusajja bukuba kiboko kale obusajja tiyagasi wabula wabula Uganda wabula amateka ga Uganda ganyigokufa amateka ganyigiriza mwana amateka ga Uganda ganyigiriza amateka gatulugunya mwana amateka ga Uganda ganyigokufa wabula twajirwa wabula twajirwa wabula twajirwa
amateka ga Uganda ganyigiriza
wabula twajirwa
Uganda wafuka step mama Mekata no musajja mutu wonya wonya Mutu vuga speed, mutu wala banya Uwe mundu kuwa vikone Amateka gatulugunya Amateka ge Uganda ganyigiriza Amateka ganyigiriza Amateka ge Uganda gatulugunya Gatulugunya Amateka ge Uganda ganyigiriza
Kisaba aba kwa siza mateka Wabula Mutu yambe kale Ogula mubafe mubo kwa tenga nyanya Muberenga mama no mwana Atulindenga valinda kristo Mutu yambe temutu kuba pista Temutu kuba pista yeah.
Wabula twajirwa Wabula twajirwa Wabula twajirwa
Amateka ge Uganda ganyigiriza
Wabula twajirwa
I will crush them.
Magombe, gakunyigiriza.